Abana bobu wala muleke mbabulire okujja mu lubuto kya kabi kigendere okwagala ennyama sanyo nakyo kibi kimanye weno jja mu lubuto kya kalenga wetaya oh bambi amasanyo tegagwayo nyoko ne kitawo kimanye nga bazaalwa singa bazibusaamu akuzaala tewandifunye naawe yeewulira ne kusi tewandize okujja mu lubuto olw'omulimu gwo kyokka osa omuntu ne mukama akunyigidde oh bambi okuzaala kulungi nnyo oh maama n'okuzaalwa kulungi nako okusuula omwana mu kinnya kibi kimanye mukisa gujja lumu weesanga tegudde ate osuubira okuzaala bw'oliba ng'ozudde balo omwana gwe watta tafudde bufi yekka kikolimo kinene ky'olina nkusaasidde kati oyita mukama mbw akuwe erozaale biikira maliya ennyabuzi n'afunye ku kaana kamu naye jjukira omwana wo ogwe watta oli leka ku miranda ebaalwe luzaali olunya gwe oh bambi okuzaalako wakwonoona oh maama kati emyaka gyo gikendedde okwegema okuzaala mukama takyetaaga toyagala mwana n'owuwo wamutadda olulaba ow'ettaayi ne feesi ennungi gwe bw'otunula totemya olw'okuba ng'omwegomba bw'oba mwogeza bboggolu n'oddamu nga weegonza anaakuwasa londayo omulungi nnyo owuwo gwe watta singa naye mulungi atyo gwe watta singa naye mulungi atyo n'okugaba olubuto ne lubona abasajja bana ng'olimba abantu bajjeko ebirungi gwe yabo wekkaanya omwana atazaalwa bangi batyo n'okugaba omwana mu kika ekitaali kike bw'ozaayo omwana alindira kabiikokka abanja omwana ataba n'akisa kyonna ozze oyagala ekika kyo kifo kyonna n'omwava azaala wamwagala omusiimye naye n'omunyola azaala toddiza muganda oli totya nsanyu kubanga wakaagala okalengedde